abanyeshuri bamwe na bamwe bacitse intege zo kwiga siyanse ngo kubera yuko babwira yuko ikomera, abandi bakababwira ko ngo atari iy'abakobwa, abandi nabo bakurikiza ukuntu batsindwa siyanse mu cyiciro rusange bakabona yuko batashobora kuyikomeza, ahubwo bagakomeza bavuga bati ngewe rwose imibare yarananiye, undi ati ngewe shimisi inyumva, ndetse n'ibindi. Gusa ikibazo tugiye kwibaza mu kiganiro cy'uyu munsi kirabaza ngo ese birashoboka ko umwana watsindwaga siyanse mu cyiciro rusange ntayiyumvemo ndetse na bagenzi be bakamubwira yuko ikomera cyane ashobora gushyigikirwa n'umubyeyi we akayikunda akayiga ndetse akanayitsinda?
Ikiganiro ni Nyampinga, iterambere ry'umwari.
Uyu munsi rero ndi kumwe na Yezu Akuzwe ndetse na papa we, bakaba bagiye kutubera urugero kuko Yezu Akuzwe mu cyiciro rusange yatsindwaga siyanse cyane cyane isomo ry'ubugenge cyangwa se physics mu ndimi z'amahanga. Ibi byatumye Yezu Akuzwe agira ubwoba yumva ko atazabasha gutsinda ngo abone amanota amuhesha kwiga muri kaminuza mu ishami ry'ubuganga, bituma acika intege yumva ko atakibaye muganga nk'uko yahoze abirota akiri muto. Gusa nyuma se yaje kumushyigikira, aho ushobora kwibaza ngo byagenze bite?
Numva ko nzaba muganga byageze nyuma physique yasaga nk'ingoye cyane, mu kuyiga nyine wasangaga bintwaye nk'igihe kirekire, mbese wasangaga mfite nka 40% 30%, urukumva yaramanota hasi cyane muri fizike.
Numvaga mfite ikibazo kubona muri fizike amanota yari mabi, ariko nkakomeza kumva mfite ubushake bwo kugira ngo abe yakomeza gufunguka mu mutwe akomeze byanze bikunze, nkamaza buryo ki aho hantu atari kugenda neza, akambwira ko koko agira umuhate atari ko noneho ibintu byose ntibigenda kimwe. Nabane shaho ubundi kwiga no guhozaho, nti wowe komeza ufunguke wige gucika intege, ibintu byo gucika intege ahubwo ikintu no gukomeza. Namwereka siyanse rero ko uko yatsindaga andi masomo nayo kwishura kuvuza kimwe n'andi nk'uko yatsindaga adacitse intege.
Nayise nayo nyifata nk'andi masomo, naba ngiye kwiga wenda nimba ndafata andi saha nayo nkayiha isaha n'indi somo nkayi, mbese byose kuko yo mbere wenda nimba biology nyize nk'isaha, fizika nayigaga minota 20 cyangwa nka 30 nayihaye amasaha, mbese minota myinshi. Numuro no muri uko kongera igihe n'umusaruro nawo uriyongera, mvaho narindi naho nkaza muri fizika ndagira mica kabiri.
Ibi ni byatumye Yezu Akuzwe yiyumvamo siyanse kuko yayigaga akanayitsinda kugira ngo nyine atsinde mu ishuri, ariko inzozi ze zari zarahindutse burundu kuko yumvaga azaba umwarimu, kuko ngo nibyo yatekerezaga bishobora kumworohera. Gusa ageze mu wa gatatu ntibyamubujije kugisha inama y'icyo yazakomeza kwiga ababyeyi be,
kubera ko twatangiye gususha mu gihembwe cya kabiri. Tugeze mu kiruhuko cy'igihembwe cya mbere, ubwo niho natangiye kuvuga nti nzahitamo iki. Ngo niho naje nyine mbaza ababyeyi kumuri kureba nyine naziga nakomeza iki cyazamfasha mu namwe nyine kugira ngo mushireho uruhare rwanyu. Ariko nje nyine nari mvuye ku ishuri nyine ubwo ibyo ngibyo ariko kabanga kanje ko kwiga ubwarimu nta kindi nyine. Ubwo noneho barambwira bati waziga siyanse ko ariyo izakugirira umumaro, ariko nyine nkavuga nti sinone siyanse nzayiga, nziga MCB, nziga CPCM, nkumva byose ni ibintu bikakaye kubera ko abo muri sekiso baratubwiraga bati nta kuryama ni ukwiga nyine. Ariko kubera ko nyine numvaga ko nzaba muganga mu gususha nyine muri cyo gihembwe cya kabiri siyanse, nyita mari ya mbere.
Ese papa yaza kumbwira ibyo kumushishikariza kwiga siyanse wabiterwaga n'iki?
Nabonye ko ikintu cyose ari ubushake bwo ikintu cyose umuntu agishyizemo ingufu nta kitashoboka, niyo mpamvu uko kumushishikariza fizike nkabona koko abigizemo ubushake, nkabona ko n'akantu k'umusaruro kari kwiyongera uko byari bitangiye mbere. Nakomeje kugira icyizere ko akomeje byakomeza kwisunika bikamwinjira, igisore kamwinjiramo rwose bikaba byanamugirira akamaro nk'uko namwerekaga namuhaga ingero zaba byagirira akamaro.
Inama yo kwiga siyanse Yezu Akuzwe yaje kuyumva nuko asaba kwiga PCB ari iby'ubugenge, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima. Aho usereza kumbwira ni iki cyatumye wemera inama papa yakugiriye?
Kugira ngo iyo nama nyumve koko kariyo. Nyine yarambwiye ati ko nyine uri kuvuga uti ndi kuvuga uti fizike iri kukugora, nyine uyikomeje ntabwo ushobora kuyishobora ugeze hejuru. Ampa urugero, navuga ati hari umuntu wari waravuyemo bitewe nuko amasomo yazaga aramugora, mbese ku buryo tumvaga akavuga ati rwose ati akumva nyine biramugoye, none harangije asubiyeyo aratsinda mu muhanga utangaje. uwe kwa igeze ho weho iyo ntego nyine yo kuvuga uti wenda fizike nzayitsinda yakunaniride bwo rero niyo mpamvu nahise mbyumva
nubwo se wayeza kuzwe yamugira inama ndetse neza kuzwa akayemera ntago byahereye aho ahubwo yanakomeje kumushyigikira kugeza we yamushakiye umwarimu umufasha mu gihe ategereje kuziga rya shami rya PCB yasabye arangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ahubwo se niwe waje kubigusaba cyangwa niwe wabitekereje ubundi urabimubwira
yambwiye ko ati nyamara nubwo twafunze cya leta mbonye umuntu wo kumeza kunyigisha byabakarusha umbwiye ko ntikomeza rwose ngize amahirwe byabarakarusha
ubwo wamushakiye umwarimu se cyane niwe wamwishakiye
Nijyo mushakiye kuko n'urufaranga ahagwa mwarimu kwinkunga n'ijyo atumuhaye
ubwo noneho mbwira wumvise ngo yatsinze kandi rwose bamwaye section ya indi wifuzaga yuko yiga wumvise umeze gute
ayi byishimo byabaye byinshi fatanije n'umuryango rwose twishimiye ugutsindira section ubwo dufashanya gutekereza buryo twakomeza kumufasha ariyo mpamvu yazaga muri vacances tukamuhigiye cyo kwinjira mu makomeza kwinjira mu makaye
Ngweza kuziko ageze ku ishuri ni byamubujije kubanza gutinyamo gatoya nyuma afata umwanzuro ariga ndetse aratsinda.
Ngeze ku ishuri bazana ibintu nkavuga siko kumana n'ubu ngubu ngiye kongera kunanirwa nkuko naniwe muri telecome. Bigeza mu gihembwe cya kandi ndavuga ntariko ibingibi oya. Noneho bigeza kubera ko ntakomeje gukoresha umwarimu ho twahise dukorera mu magurupe. Ubwo ngo twaza nko muri vacances tukigira hamwe mu magurupe bitewe na buri wese nyine n'ibigo bitandukanye. Ngubwo niho nabashe kugira kuzamukira nande nyine koko ngiramo umuhate kandi koko nkabona biri kungira na kamara mbona ko nyine byose bishoboka bitewe n'intego ufite
hagose muri icyo gihe niki papa yagufashije
ikintu yamfashijeho nyine kwiga muri ico gihe muri sexio yuko nyine yampaga umwanya kanjishikariza nimba wenda nibagiwe nanga ndi gukererwa akavuga ati kutagiye muri gurupe bite bese urebye ntamirimo ndakoraga kuvuga wenda benda nkahantu icara kuvuga ngo wenda ngo ndagenda ngo nahiri byasi mbese nyine ikintu banjishigariye nshishigarizaga kwari ukwiga mbese nibyo byamfashije urebye byamfashije cyane
yiza kuzwe yishimira cyane ahageze kuko ngo kuri ubu yarangije amashuri yisumbuye aririye kuzajya kwiga muri kaminuza maze inzozi ziza zigira imamo Ibyo byose rero yemeza adashidikanya ko iyo sataza kuhaba ntabwo aba yarabigezeho. Noneho papa yeza ko ndagira ngo nk'umuntu washyigikiye yeza kuzwe ukamuvana ku ntambwe imwe ukamugeza ku yindi. Ugira ubutumwa ugeza ku babyeyi badukurikiye muri aka kanya.
Ubundi umwana kwiga so kugira ngo umuhamakaye cyangwa se gutanga menerivari gusa. Ahubwo ikibanze nuko muba bugufi atamuca intege umwana ntashami na rimwe umwana yishimiye bitagirira akamaro. Urwose bishye gucumwa intege ngibishamirwa runaka nkiriberanye n'umukwa w'umukobwa n'ubujije nta kitaberanye n'umunyeshuri wese afa kuba gifitemo ubushake kandi ukamutera n'inkunga y'ibitekerezo naho guhata umwana ngo ibi nabyo ni ikindi kibazo shye kunugeza mu muhata atabishaka bitamurimo bikamutesha umutwe kwiga kugende neza ariko umufashije ishama shaka nawe ushaka mukabyumva kimwe byaba byiza urugero nuru Njyewe nize amashuri atandatu abanza ntabwo nagize ingufu zo gutsinda ariko noneho nabara ko nabye babigeze mu ruhare bwo kutamfasha gukomeza kwiga ariko noneho rero byanteye kwifuza ko yeza kuzwe nakomeza kumenya ingufu zo kwiga no kuba ngo yuko ntakomeje kwiga ngo n'umwana mu kintu cyangwa nkanje ntabwo ari ngombwa
neseza kuwe nta kintu ushaka kubwira abanyeshuri bagenzi bawe babandi bakirimo gutinya siyanse
nama nabagira yuko icambere n'ukuyikunda no gukorera mu magurupe bakishira hamwe bagafashanya kuko akenshi nyine usanga abenshi bayitinya bari kuvuga bati ni ibintu bikomeye cyane birimo imibare myinshi mbese nyine siyanse uyumvise mu magambo gusa wumva ko nyine bakubwira bati irakomeye kuko wumva ko ikomeye ariko nyine siyanse iyo ushizeho umwete kuko ukayigeramo neza ubona ko nyine idakomeye
kanshimire cyane za kuzwe na se bemeye kuganira natwe hanyuma mbaze wowe uduteza amatwi ese ni gute utekereza umubyeyi yashyigikiramo umwana we mu gutinyuka amasomo amwe namwe aba yaramunaniye twandikira ubutumwa bugufi utwoherereze ku 1019 Mutoni Goodluck Iburera ni Nyampinga